Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Blog Talk Radio.
Yeah,
Radio itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC nongeye gusuhuza inshuti namwe muteze amatwi radio itahuka kuri uyu mwanya muri kumwe na Jean Paul wabateguriye ikiganiro cy'uyu munsi nagira kandi ngo mboneraho akanya kugira ngo nshimire aba bakinnyi bakinnye badukiniye akaga publicite katubwira katunyuramo muri make uko igihugu cy'u Rwanda kimeze cyangwa se ndetse umukuru w'igihugu n'ukuntu byaturutse cyakora ndumva basa naho barahereye ku ijambo Kagame yari amaze kuvuga mu minsi mikuru y'umushyikirano ndetse na n'isabukuru ya FPR nk'uko babivuze ni cyari karagakino keza cyane nongere nshimire abantu babigizemo uruhare kugira ngo batugezeho aka gakino batunyuriremo muri make uko Kagame yitwara ndetse n'abaturage ibibazo bahura nabyo muri rusange. Uyu munsi turi kuwa kane itariki 20 mumbabarire shobora kuba yenda ndetse 27 tukaba tugiye kuganira ku bintu bitandukanye bibera mu gihugu hariho ingingo zigera kuri 6 turaho ko twaganiraho icyambere turaza kuza kuvuga kuri ibibazo bya Martin Ngoga ndetse n'ibintu bisa naho Martin Ngoga ariwe mushinja cyaha mukuru w'u Rwanda yagiye avuga yiyama leta y'u Faransa avuga ko bashobora no kuyirega n'ibiba ngombwa. Icya kabiri ni ikijyanye n'imyenda u Rwanda rukomeza kwigwizaho. Turaza no kuvuga ku bintu bimaze iminsi bibwirwa abanyeshuri bavuye bari mu kiruhuko mu ngando ndetse tuze kuvuga ku by'abanyeshuri bo muri Stanford University baherutse gusura u Rwanda. Turongera kandi tuvuge ku iterabwoba Perezida Kagame akomeje gushyira ku Banyarwanda noneho bakaba bagiye kuza kwandikisha abantu bose batunze telefone ko bagomba kwiyandikisha. Hanyuma tuze kuvuga ku interview Kagame yakoranye na Perezida Kagame yagiranye na n'ikinyamakuru Independent aho yavugaga ibibazo bya FPR muri rusange ariko mu byukuri ashaka kwerekana imbaraga FPR imaze kugira nk'ibindi nk'ayandi mashyaka ari mu bihugu bitegekesha igitugu yose. Reka mbere yuko yenda tudatinze akandi kantu yenda twakongeraho nk'uko mumvise abakinnye kariya kakino ka ku bijyanye n'ibya cyomoro hari ibinyamakuru bimaze iminsi bicicikana yenda turamutse dufite akanya nabyo twaza kugira icyo tubivugaho ariko reka yenda duhere kuri uyu mwanya mbabwira ibyo nabasomeye ku bijyanye na Martin Ngoga avuga yuko ati nako akangisha arakanga leta kangisha kuzarega leta y'u Faransa ngo mu nkiko mpuzamahanga ngo kubera yuko yanze kuzafata abanyarwanda irega leta y'u Rwanda irega yuko bafite uruhare mbese muri mitsemba bwoko genocide yabaye mu Rwanda ngo bakaza ubwo barasha bagize bakora list nini ntaribuze kuza kuvuga kuko jyewe icyo ngamije ni ukugira ngo twumve impamvu Martin Ngoga cyangwa se na leta ahagarariye bavuga batyo bavuga ko bagiye kuzajyana igihugu nka leta y'u Faransa batezeho byinshi ariko bakavuga bati turaza kubarega nko kubakangisha nk'uko basanzwe babikora ku Banyarwanda. Martin Ngoga yabitangaje nyuma yuko mu minsi ishize abakunzi ba radio itahuka ndizera ko yenda radio yacu ishobora kuba yarabivuze cyangwa se mwarabyumvise ubwo mwarabyisomeye n'ahandi ku mbuga ubwo bavuga ko leta y'u Bufaransa yanze ndetse kuzohereza Madame Agatha ubwo unashaka kuvuga nyine Kanziga wa Madamu Habyarimana wa bavuze ko batazamwohereza mu Rwanda. Ntabwo bazamwohereza mu Rwanda kubera yuko basanze impamvu ni nyinshi, ariko bemeye ko bazamuha residence. Impamvu bazamuha residence mu Faransa, mu gihugu cy'Ubufaransa, nuko bamaze bahereye ku mategeko y'Ubufaransa basanze abyemererwa biturutse n'amadosiye bafite y'impande zose. Nyuma yaho rero Leta y'u Rwanda yararakaye cyane, nibwo yavuze ko igiye gushaka uburyo yarega Ubufaransa muri mu nkiko mpuzamahanga. Izo nkiko mpuzamahanga Leta y'u Rwanda ikangisha rimwe na rimwe, nibwo wumva perezida wayo w'u Rwanda adasiba kuzamagana, navuga ko nta n'icyo zimaze, ndetse ko zidafata zidakorera communauté internationale, ahubwo ko ari inkiko zitoranya abo ziburanisha, zishaka abo zibwira, nako zigende zifungo zishatse, zigaha convocation zishatse, zigaha arrest warrant zishatse. Ibyo rero turabimenyereye yuko azamagana, ndetse akavuga yuko zitanakora kandi ko nta gaciro ziha. None ubu arahindutse aravuze ati ndazizo nkiko nizo ngiye kuyoboka kugira ngo zirebe ikibazo cyanjye n'Ubufaransa, kuki bataha agaciro ngo abantu imanza z'abakoze genocide mu Rwanda ngo zoherezwe. Kandi mu by'ukuri ikibazo cyatumye yenda batanohereza n'abantu bavuga reka yenda tutagiye no mu butabera ngo tumenye ngo umuntu n'umwere cyangwa se umwere, ikintu cya mbere ni uko batizera imanza z'u Rwanda. Iki nicyo kintu tugomba kuvana muri ibi bintu, isomo twavana muri kiriya cyemezo cy'Ubufaransa kugira ngo batohereza abantu baregwa ibyaha ibyo byose mu Rwanda harimo na genocide, kuki batohereza mu Rwanda nubwo baba bamwe barabikoze cyangwa batarabikoze, ariko impamvu batabohereza nuko hari uko bavuga bati inkiko z'u Rwanda ntabwo zikora. Kandi koko nanga musubije amaso inyuma mukabireba, nkuko na Bibiliya ibivuga ngo uzabanze ukure umugogo uri mu ijisho ryawe mbere yuko uza gutokora gatotsi kare mu ijisho rya mugenzi wawe. Ubwo se iyo igihugu nk'u Rwanda kivuga ngo kiranenga ubutabera bwo mu Faransa cyangwa se imikorere yabwo, ureba abantu bari mu munyururu baboreyemo badafite ubutabera bataburanishwa, barimo Madame Victoire Ingabire, bakamo ba mushahidi, barimo banagane, barimo abantu bose muzi kandi bose ari abantu muri opposition, mugafata uriya mukoloneri uboreyemo kandi azira gusa ko avukana na General Kayumba Rugigana, ubwo murumva koko Leta y'u Rwanda ikura hehe imbaraga zo kugira ngo isabe yuko Leta y'Ubufaransa yo yakora iby'ubutabera bukwiriye gukora? Kandi iyo ibisaba ifite izihe mbaraga cyangwa siyishingikirije kuki? Hari urugero rwiza yenda yaba yaratanze ikavuga ati dore twebwe ibyo dukora noneho namwe mukore nkabyo. Ibyo rero byo kwishongora ku bihugu nka biriya ndetse no gushaka kwirata bavuga ngo tuzabarega ni ibintu n'iryaterabwoba Kagame adahwema gukoresha, kandi akarikoresha no ku bihugu bimutunze, ibihugu bimugaburira, ibihugu akesha byinshi. Ibyo ni ikintu tugomba kureba niba twebwe nk'abantu bari mu bintu bya opposition icyo tugomba gukora ni ukukomeza tukerekana ububi bw'iriya leta no kwerekana ubutabera bwayo ko budakora, kugira ngo noneho tunerekane yuko bariya bantu badafite n'impamvu imwe imwe ishoboka ikwiriye gutuma bahamagara bakavuga ngo tuzabarega kuko mutubahiriza inshingano cyangwa se ibyo twebwe tudashaka, kandi bo ubwabo mu gihugu bakora amahano atagira uko angana, ntihagire n'uwabazwa, nta accountability cyangwa se ngo agire uwavuga ati ibi bintu mukora ntibyemewe, ntawe ubakoraho, ntawe ubatunga urutoke, bigira bakishaririza, ariko bo bagahangara bagatunga urutoke igihugu nk'Ubufaransa cyabigishije, kizi uburyo imanza zikorwa, kizi uburyo inkiko zikora. Ariko mu by'ukuri nk'uko twabibona bivuze, ntabwo ari ibintu byo kugira ngo twinjire ngo tuvuge ngo uriya muntu ararengana cyangwa se ntarengana, ariko mu by'ukuri ntabwo Leta y'u Rwanda yari ikwiriye kugira ngo ivuge ngo mu butabera bw'ahandi ntibukora, kandi wabo nta kintu na kimwe nta n'akanunu k'ubutabera bafite. Ubwo icyo ngicyo ntabwo nkigarukaho, ariko haramutse yarashaka kugira ikintu bakivugaho ijambo ndaza kuribaha maze mugire umwanya wo kuza kubiganiraho. Deka nje ku cya kabiri navuze kijyanye n'imyenda yo mu Rwanda. Imyenda iri mu Rwanda ubwo ndahera ku byo bamaze gusinya n'abashinwa ejo bundi basinye miliyoni 35. Igice kimwe bavuga yuko ari imfashanyo, ikindi kikaba ari inguzanyo. Mu by'ukuri uretse kubibona mushiki wabo yabisinye, murabizi yuko ibi bintu nta handi hantu tubibona, nta hantu bijya muri parlement ngo uvuge ngo babyizeho babyemeje. Ntabwo tuzi uburyo iyi myenda ikorwa n'abayisaba ndetse n'abo ifitiye akamaro. Ibi bintu rero turabireba tukakibaza tuti u Rwanda rwabonye imfashanyo, rwubatse ibi n'ibi, rwakoze ibi, ariko inshuti mwumva radio itahuka kuri uyu mwanya, ninde wibajije akavuga ati ariko iriya myenda izishyurwa nande? Ninde uzaza uzishyura iriya myenda bagende basinya itaciye no mu nteko, nubwo yaca mu nteko ari inteko igizwe n'abadepite ba FPR gusa, maze ikazaza no ku bana bayo, ikazaza tukazayikorera ikabuzukuru bayo, kandi tutazi inzira yaciyemo. Ndetse aba inzira zimwe tuzi akaba ari inzira zitari nziza cyane, ari inzira zo mu ntambara, ari inzira zo kujya kurwana muri Congo, kugura amasasu, yenda adafite icyo arengera igihugu cyacu. Ibyo bintu ni ibintu dukwiye guhagurukira. Hari abumva ngo cooperation y'Abayapani, Abashinwa, Etazi n'ahandi, nubwo ibintu nk'ibi ngibi bimwe bishobora kuzaba yenda bifite n'ishingiro, cyangwa se tukazabigiramo inyungu nk'ibyubatse amashuri n'ibindi n'ibitaro, ariko mu by'ukuri ntabwo tuzi iyi myenda tubona n'ikoreshwa muri ako kazi bayisabiye ngo ningane iki. Ibyo rero bigatuma tugomba guhagurukira iki kintu, tugasaba yuko Abanyarwanda ndetse n'abadepite bagomba kujya babwira Abanyarwanda uburyo iyo myenda yagiye igerwaho, yagiye ifatwa, ndetse n'uburyo yemejwe. Nta muntu washaka ku gihugu cye gitera wakwanga ku gihugu cye gitera imbere. Ntabwo twakwanga yuko u Rwanda rugira ejo hazaza hameze neza, ariko ikibazo nuko dufite tutaba tuzi neza uburyo iyi myenda itangwa, tukaba kandi tutazi n'uburyo igerwaho n'impamvu n'amafaranga agenda mu byo yasabiwe ngo nganate, n'andi ajya mu mifuka y'abantu anganate ahabwa FPR. Ntabwo tuzi uburyo bikorwa. Niyo mpamvu dushishikariza buri munyarwanda kugira ngo duhaguruke, tuzajye tureba ibintu nk'ibi ngibi, tubyibazeho, ntwe kujya dusoma inkuru nk'iyi ngo maze bice maso tubwiye ngo Ubushinwa rwasinye amasezerano y'ubufatanye n'u Rwanda, ariko tutazi mu by'ukuri ingaruka bifitiye Abanyarwanda n'amashyaka ya opozisiyo atariho abibonamo inyungu muri uyu mwanya. Ejo nibaramuka bageze mu Rwanda, ibi ni imisaraba bazikorera. Niho rero uyu ni umwanya Abanyarwanda bagomba kubaza aho ibi bintu uko imyenda igerwaho, abayisaba ndetse ijya hehe, imfitiye nde akamaro. Murabona ko bije mu gihe FPR imaze gufatirwa ibihano n'ibihugu hafi ya byose ku isi, ikaba yibaza yuko itazashobora kubona amafaranga yitunga no gutunga guverinema yayo, ikatangira kuyoboka rero izindi nzira ibihugu nk'Ubushinwa, kuko bavuga bati bo ntibazatubaza byinshi, icyo bashaka ni cooperation. Ubwo bati ntabwo tuzahagarara muri gahunda zacu izo ntambara, aho kugira ngo tuzireke twashaka ubundi buryo tubona amafaranga, kuko nazo tubizi neza ko icyo bageze ishakamo ari amafaranga. Ibyo rero nibyo nagira ngo tuvuge kuri icyo kintu, abantu baza kukiganiraho hanyuma bombona bashaka yenda ijambo. Mwareka tukaza kubanza tukavuga ibi bintu bimwe na bimwe, yenda mbere yuko mfata ikiruhuko ndabanza gusaba yuko ndaza kuguhisha, ndaza kubaha ijambo. Ariko reka twongere tuvuge ku kindi kintu tutazi, tudasobanukiye neza, tutazi n'uburyo ibintu bigerwaho. Ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa itorero. Mwabonye ejo n'ejo bundi yuko abanyeshuri bavuye mu ngando, nako ego bavuye mu ngando, hari hashize igihe gito bavuye ku ishuri, ubwo babategetse ko bakora ingando z'ibyumweru bitatu. Ariko noneho ikindi gishyashya tutari tumenyereye, tutari tuzi, n'amezi andi atatu agiye kwiyongeraho, ndetse n'izindi nshingano zizana n'ayo mezi atatu, nibyo basaba abanyeshuri bagiye mu ngando gukora mu gihe mu gihe batagiye muri izo ngando. Umuntu uzajya mu ngando bavuze yuko mu nyuma y'ibyumweru bitatu azongera akajya mu zindi z'amezi atatu. Umubyeyi urimo wumva radiyitaka kuri uyu mwanya cyangwa se umuvandimwe ufite umuvandimwe ugiye wagiye mu ngando muri iyi minsi, hari ibintu mugomba kwibazaho ndetse muzanabahamagare mubaze icyo ibyo bintu bigamije, umugambi wabyo n'uwuhe, ndetse babizeze iki. Ariko amakuru twashoboye kumenya nuko mu ijambo ryagiye bagiye batanga babwiye yuko izo ngando ni mandatory nkuko dusanga tubizi, ni ngombwa, zigomba gukora ku gahato byanze bikunze. Ariko noneho ikiyongereyeho nuko mutari kwa kundi wazikoraga warangiza ugahabwa ukemerwa kuzajya muri universite, ahubwo basabye yuko nyuma yaho mbere yo kujya muri universite ugomba kuba watanze wakoze amezi atatu yo gukorera ubushake. Ibyo rero mu by'ukuri ntihagire yenda babyumva nabi, ntabwo twanga kwigisha abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi umuco wo gukorera ubushake cyangwa se wo gufasha igihugu cyanyu ukakizamura mu by'ubukungu. Ariko kugira ngo ukore ibintu nk'ibyo by'agahato winjiza abantu muri FPR mu buryo butazwi, aho ngaho niho tugomba kubanza tugahaguruka tukavuga tuti biriya bintu bigiye kure. Kuko kujya mu ngando ntabwo ari ingando z'igihugu, ni ingando zashyizweho kugira ngo zinoze imikorere ya FPR ndetse zinjize abantu bose bajye mu ngando muri FPR. Ubujya mu ngando bakakwita intore, bakakwita ko winjiye mu itorero. Kandi mu by'ukuri no mu ijambo rya Perezida wa Repubulika yavuze mu gihe gishize, yavuze ko FPR igomba ifite intore. Mbabarire, ko ifite intore ndetse ko abantu bose bazaba intore. Nicyo kibazo rero dufite cyangwa se yewe nibajije muri uyu mwanya nyuma yo kumva ibintu bahatiye abanyeshuri kwinjira mu itorero ku gahato. Nkuko nababwiye hari ahantu bandika ku byo bita urubuga rw'intore, urwo rubuga rw'intore rukaba rudashobora kujyamo n'umuntu uwo ari we wese utari umunyamuryango wa FPR. Iyi akaba ari forum ya FPR gusa, bigaragaza ko n'iryo torero ryose rikuriwe na Rucagu ari irya FPR. Ibyo rero twabyamagana dute? Abanyeshuri ntabwo bizashoboka, kuko nyine babategera ni nko kuvuga bati nutabijyamo ntabwo uzabona bourse ya leta. Ndetse bayongereho baravuga bati utajye mu ngando nako iriya gukorera ubushake igihe cy'amezi atatu ari ukubaka ngo amazu bakubaka imisarani cyangwa se bakayoza uko bizabigenza kose bakora mu bigo bya leta. Birumvikana ko leta itagifite amafaranga yenda bakavuga ati iyi n'indi nzira yindi tuzabona aho kugira ngo duhayaringe dushake ba planto cyangwa se abantu baza kubaka, bate ahubwo tuzagerageza kureba abantu dukoresha ku ngufu duhatire gukora imirimo iyo twifuza iha FPR nyine iyo ako gaciro kayo ibeshya ko ifite iyo mbura gaciro. Noneho bajyane abo bana babagire ingaruzwa muheto, babajyane muri iyo mirimo uko bashaka. Noneho babone kubabwira ati mujye kuri universite mubone certificate iguhesha uburenganzira kujya muri universite. Ariko utagiye muri ibyo ngibyo ngo avuze yenda ko atanze impamvu ko azabakora, ngo icyo azashobora gukora nuko azabwira nako leta akayereka yuko ahakorera akazana urwandiko rw'umukoresha, noneho bakazajya bamukuraho umushahara kimwe cya kabiri cy'umushahara we. Ibyo bintu nagahuma munwa, ni ibintu byo kwamagana. Iyo tubivuga abantu bagira ngo ni ugusebanya, ariko mu by'ukuri ntabwo ugomba umuntu ufite akazi akora contribution kuri economy ayihaza mu by'umuryango akabwira famiye ye nako agahahira famiye ye agafasha umuryango we, noneho wowe ugashaka kumuhana ngo kubera yuko yabonye akazi. Ibyo bintu ni ibintu bimeze nk'ibyo ni ya total control y'guverinema zindi z'ibitugu nyine zigira yo kugira ngo umuntu ntiyigenge, ahubwo umuntu akaba ari uwa leta atari umutungo cyangwa se igice kimwe cy'imisoro yagenewe amategeko ateganya gutanga, ahubwo umuntu n'umutwe we byose bikaba ari ibya leta, ubwo ku Rwanda bikaba ari ibya Perezida Paul Kagame. Ibintu ni ibintu tugomba guhagurukira maze tukazashaka umwanya uhagije tukazabidebata tukabiganiraho ariko mu byukuri ntabwo bagomba gufata urubyiruko aho ruva rukagera bakavuga ati aho tuzabategera bazanga kujya muri FPR no kuzategereza bavuye mu ishuri noneho tukabashyiraho izo imposition ibyo byose bashaka kubakoresha ntabwo bikiri ingando gusa nkuko nababwiye niyo mpamvu iki kintu nagize ngo tukiganireho ahubwo bongereho n'andi mezi atatu yo kuzajya bakora imirimo biratangira muri iki gihembwe abanyeshuri bose barangije secondaire mu gihe bategereje ibizame byabo uyu mwaka wose bazamara bategereje bagomba kuba bakora iyo mirimo cyangwa se umushahara wabo w'umwaka bakaza batwara kimwe cya kabiri cyawo igihe uzaba wakontribuye kuri ayo mafaranga ubwo uzaba usonewe nibwo uzemererwa ugahabwa certificat yo kujya kuri university ikwere ituma muri admission bakwemerera kuri university iyo ari yose yo mu Rwanda icyo nacyo ubwo bashaka kuza kukiganiraho twakivugaho mu kanya ariko kandi ndagira ngo noneho tujye ku ngingo ya kane y'uyu munsi niyo urugendo ntabwo tuza kwitindaho urugendo rwakozwe n'abanyeshuri ku university ya Stanford University ikaba ari university ikomeye iba niba nibuka neza cyangwa se niba ntibeshye iba muri leta ya Connecticut ikaba barakoreye urugendo muri mu Rwanda ngo bashaka kureba uko ubukungu bw'u Rwanda buhagaze nyuma y'ubwicanyi cyangwa se nyuma ya jenoside yo muri 1994 abo banyarwanda babona ko abanyamahanga cyane bibaganjemo abanyamerika biga kuri iyo university ya Stanford University baragiye bahabwa icyubahiro gikomeye cyane bayongera bakirirwa muri mu rugwiro bajya hariya abaminisitiri bakorera inama baza baganira ndetse na Perezida Kagame ku bijyanye n'ubukungu ariko mu by'ukuri icyo kintu ntabwo nkinenga ubwanjye kumva Perezida agomba kubwira abanyamahanga yenda kugira ngo baheshe izina ry'izi gihugu cye ariko ndashaka kugira ngo mbaze cyangwa se nganire n'abatwumva impamvu Perezida Kagame tutarabona yicaranye n'abanyeshuri bo muri kiste bicaye muri kiriya cyumba ngo turebe ko yicaranye n'abanyeshuri ba UK turebe ko yicaranye n'abanyeshuri b'umudende turebe ko yicaranye n'abanyeshuri bo muri Kiye abanyeshuri bo muri INES ku Musanze abanyeshuri ba Université y'Ubuhinzi Busogo kuki nta banyeshuri baraza ngo batumire hariya cyangwa se abakire mu rugwiro yicane nabo hariya ababwire igihugu cyabo uko kimeze abahe briefing cyangwa se abahe situation nk'uko abikorera abandi banyamahanga baza bakaza bakabashuka nako bakaza kubabeshya bakabereka ibyo bifuza impamvu ni iyi cyo nicyo nagira ngo tuganireho hari cya mbere hari hagasuzuguro kumva ko ubwo ari umunyarwanda nk'uko akomeza kubakandagira ku mutwe nta kintu ashobora kuvuga ibyo ndaza kubigarukaho kuri interview Perezida Kagame aherutse kugira n'ikinyamakuru cyitwa The Independent aho yatanze iyi interview ariko abanyarwanda tukadashobora kuyibona mu Rwanda we agahitamo kuyinyuza mu bindi binyamakuru byo hanze ariko mu by'ukuri kiriya kintu cy'abanyeshuri kugira ngo baze mu rugwiro bicare mu rugwiro baganire na Perezida Kagame tuza ama university yo mu Rwanda uko angana ariko adashobora kuba nta munyarwanda ariza guha iyo kugaciro mubabare iyo ngiye kuvuga agaciro rero mpita numva ngiye kuvuga agaciro ka Perezida Kagame ngashaka no kwisubiraho nta munyarwanda ashobora guha uwo mwanya amuha uwo mwanya ziyicare muri mu rugwiro amubwira ati dore uko ibintu bigenda nubwo wakubita umutwe kwibuye impamvu mbivuga nuko ubushize abatanzania abanyeshuri batanzania baraje basaba yuko babonana na Perezida wa Repubulika ndetse n'abandi bayobozi bakomeye icyo bakoze ni iki babohereje kujya kubonana na Ministre Karugarama ntabwo bashaka yuko babonana ntabwo bashaka ko babonana na leta na Perezida w'u Rwanda kubera ko bavuye muri Tanzania ni abantu ba hafi ni abantu badafite ntabwo ari abantu bakomeye cyangwa se abantu we kuri we yaha iyo valere cyangwa se aho gaciro ngo maze baze ababwire nyine uko igihugu kimeze, yumva abayisuzuguje mu gihe akicara n'abanyeshuri b'Abanyarwanda akababwira ibyo bintu. Ariko iyo uzarebe ha abanyeshuri batanu bavuye Harvard, umuntu wa mbere babonana ni Perezida Kagame. Abavuye MIT nibo bantu ba mbere abonana nabo. Negeje ubundi yaje ahangaha niho yagiye, ntabwo yakoherezayo na ministre w'ubukorikori, kandi aribo mu by'ukuri banazagira n'akamaro igihugu, aribo bazaza bakabwira abanyeshuri yuko we bakamwohereza akaba ujya kubyirebera, kandi nta n'icyo abizi, nta n'icyo azashobora no kubikoraho, akaza aho ngaho gusa akajya yirirwa kuri Twitter ngo yagiye kuri MIT, ngo yagiye mu mayuniversite runaka, mu nganda runaka kuzisura. Ariko mu by'ukuri ababikwiriye ari minisitiri w'inganda ntabwo azamubona ariwe yoherejeyo, cyane cyane kubera impamvu yenda z'amafaranga ashaka kugira ngo yibonere. Ariko icyo nashaka kuvuga cyane cyane kuri buriya banyeshuri ni uko tutarabibona Abanyarwanda yabahaye umwanya ngo babe bicaranye nawe hariya, uzabaza ntabwo ari Abanyarwanda gusa, Abanyafurika ntabwo abaha kariya agaciro ngo yicare nawe ababwire iyo ekonomi yirwa ririmba itanahari, Abanyarwanda bishwe n'inzara. Ariko haba haturutse abantu bavuye muri Amerika, baba baturutse ababaje abantu bavuye mu Bwongereza, abo feri ya mbere ni mu Rugwiro mbere yuko bajya kubona n'abandi, nibo bamenya niyo bazabonana na mushiki wabo cyangwa se bazabonana na Karugarama. Ariko bo niyo Kagame we kumubona ni nkaho tuvugiye, ariko iyo ari Abanyafurika cyangwa se Abanyarwanda ntabwo uwo mwanya bazawuhabwa. Ubwo Perezida azaba ari busy. Maze ndagira ngo yenda nari nasezeranye yuko nza guha ijambo abakomeje gutegereza mbere yuko mfata ikiruhuko, ndagira ngo yenda mpe ijambo uyu muntu wakomeje gutegereza cyane ufite nimero irangizwa na 8496. Niba unyumva ijambo ni ryawe, 8496. Nizere ko utakanze wibeshye. Niba unyumva ijambo ni ryawe, hari icyo ushaka kuvuga kuri ibi tumaze kuvuga? Ndibaza ko uyu muntu yakanze yibeshye, ariko ndakomeza mpe ijambo undi nawe mbere yuko dufata ikiruhuko. 9802, ijambo ni ryawe, niba unyumva. Icyenda umunane zero kabiri, niba unyumva ijambo ni ryawe. Uyu nawe ashobora kuba yibeshye, maze reka nze dufate ikiruhuko, yenda baraza kugaruka biteguye twumve indirimbo ya Kidumu ngo abagenzi.
Narabonye ibihe n'amaso nongera ndabona n'amakuru, narabonye ibyiyiti cyo bimaze amatenzi nari zizikoziye kwari ukurya kandi bankunda kubera ndi bitetagu umusuri sinamakara nandika ndarwara ndaremba bose bagiye banyita nta n'umwe nakundiza ijisho abiyitwa kera bagendanye baca baranna nk'akanuka karandi nyakamwe Kabarengutse ko mbakanerica kabakamfata nk'icyaduka cy'umuntu
karaninga wigenda ko nako
Radita Uka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC nongeye kubasuhuza kuri uyu mwanya dukomeze ikiganiro cyacu twariho tuvuga mu mwanya ibijyanye na n'abari abanyeshuri bavuye kuri université ya baje ku université ya Stanford niho twahagarikiye mbere yuko tujya mu kiruhuko ndagira ngo ariko nubundi dukomeze mu gihe twari tukivuga kuri ibyo bintu nze kuri ku bijyanye n'amatelefone Perezida Kagame amaze iminsi cyangwa se leta ye babwira avuga yuko abanyarwanda bose umuntu utunze telefone mu Rwanda agomba kuyandikisha. Iki kintu abantu benshi bagiye bacyandikaho bavuga bati se ibi bintu bishatse kuvuga iki, uburyo baba bafite bwo guhamura abanyarwanda bwari buhagije bagiye kujya noneho bamenya n'ibyo umuntu yavuganye n'undi n'amasaha. Ibyo bintu ubundi busanzwe baba bifite mu by'ukuri ibi ni iterabwoba, ni ukugira ngo noneho baravuga bati abantu bakomeje kuganira nta kabuza, noneho dushake izindi nzira zatuma tubakanga yenda bagacika kuganira n'abantu babo bavuga bati yenda ibyo tuvuga barabyumva cyangwa se binyuranyije n'ibyo leta yifuza. Kubera yuko ubundi muri MTN ukuntu bakora ntabwo ari ibintu byo ntabwo iyo leta cyangwa se ba DMI bashinzwe iperereza bashaka nimero z'umuntu cyangwa bavugana n'abandi ntabwo bazibima, ntibazibima. Icyo bashaka gusa kizahinduka nuko noneho amakarite buri karite zaba yanditseho kanaka, ni ukuvuga ngo n'igihe wahitije mugenzi wawe cyangwa se niba ufite amakarita abiri icyo gihe bazakumenya, bamenye yuko ari umuntu ufite amakarita abiri cyangwa atatu, noneho ari uburyo kugira ngo babuze bamukange cyangwa se ntibazakubuze yende kuyandikisha, ariko bazavuga bati ubwo bazi ko mfite nimero ebyiri cyangwa se eshatu bazavuga ngo mbende zishakira iki. Mu by'ukuri nubwo bavuga ngo nicyo gihugu cyonyine cyo muri East Africa cyari gisigaye kitarakora uyu mugambi cyabaga kitarandikisha amatelefone, ntabwo ariko bimeze kuko mu bihugu nka za Uganda cyangwa se muri Kenya ushobora kugenda ukagura telefone muri Payers You Go ukayikoresha igihe runaka yashira bikaba birangiye. Twebwe n'aha ngaha muri Amerika uko bigenda telefone niba ariyo uwiguriye nta kontrol ufite ushobora kugenda ukajya muri Walmart cyangwa se Radio Shack ukagura telefone. Ibyo kuvuga ngo ama nimero yawe ngo bagomba kumenya ngo izina ngo na identite ibyo ntabwo babikoresha kuko babikoresha cyane cyane inaha yabijyanye na n'amafakture kumenya ngo ni ubazishyura ariko muri payaziro ko wishyura 50 ukagwa telefone yawe ukagenda icyo gihe ntacyo wagukeneyeho iyo ukoze ibintu ubundi bintu binyuranyije n'amategeko nka za crime ukoresha iyo telefone yawe ni hahandi kandi no muri MTN nicyo kimwe bakubona kuko igihe uhamagara binyura muri satellite zabo igihe bashaka rero gukurikira gukora investigation iyo ntabwo ari impamvu yatuma batakubona byo kwa ngo nukugabanya uburyo bw'abantu ba ngo batazakora ibyaha nyine ibyaha bikomeye ibyaha nka ubwo navuga za crime kuko niko bavuga ibyo rwose n'urwitwazo kuko ni hahandi igihe bakoresheje telefone inyura kuri za MTN network bakaba ikurikirana umugambi rero ni wa wundi no gukomeza gushyira abanyarwanda mu bwigunge ni umugambi bafite ariko mu byukuri nubwo yavuze ngo baratangiye kuzandikisha mu kwezi kwa kabiri ngo bizagere mu kwezi kwa gatandatu bararangije ibi ni ibintu bizageraho bikamugirira ingaruka zitoroshye kuko abanyarwanda ni handi bavuga ngo kubita ngo niba ari iki kera ngo arangize ngo ukayimara ubwoba ubu rero igihe kiri hafi kiriho kiregereza ntabwo Kagame azakomeza kuza yikoresha ibintu nk'ibi ngibi ngo bizamuhire kuko abanyarwanda bazageraho bakanguke bavuge bati turarambiwe kandi koko niko bizagenda kuko ntabwo ntagahora gahanze n'abandi bari bakomeye kumurusha nabo ubwabo baragiye kandi inzira bakoreshaga ni nkizi uretse ko hari n'abandi babanje no kujya bazifunga zose bagafunga za Facebook n'ibindi ariko mu by'ukuri ntabwo byabahiriye rero Kagame nawe ntabwo azatandukana n'abandi azaba kimwe n'abandi bose abadiktateri bamubanjirije bakoze nka biriya byabaga ari gusura iherezo ryabo kandi niko byagenze nta n'umwe wakoze bene nk'ibyo Kagame ari gukora uyu munsi waba we wavuga ngo ubungubu mbese ko yabikoze akaba akiriho uwo nguwo nawe uhari niyo mpamvu nawe yarakwiye kubivana mu isomo ikindi kintu twavuze ariko cyo ntabwo ngitindaho ni ibintu bya Ivan umuhungu wa Kagame witwa Cyomoro ari we ndetse muri ka gakino twabanje kumva ku radio bavuga yuko umwana we ari Cyomoro ari wo bonyine yumva ari wo bana b'u Rwanda ibyo rero bikaba mu by'ukuri bigaragazwa n'uburyo abafata ndetse n'uburyo afata n'abandi ubwo uwo mwana bamaze iminsi acicikana ibintu ku mbuga za internet bavuga yuko ari umwana w'intangarugero umwana ngo wimesera imyenda ngo ukora buri kintu cyose atabanje adasaba yuko babona bamufata nk'uko Kagame n'abana ba perezida bafatwa mu by'ukuri ibyo bintu ni kampanye turabizi neza yuko ibyo bintu atari ko bimeze ariko birerekana iki nuko abantu bazi gushishoza batwaganiriye ndetse n'abandi bakurikirana hafi politiki y'u Rwanda barasanga nta kintu Kagame ajya akora we ku giti cye adakopiye ibintu Museveni yakoze muribuka yuko Museveni nawe yamaze igihe ku butegetsi yafashe umwana we witwa Muhozi amujyana mu mashuri ya gisirikare ibyo nibyo Kagame yakoresheje nawe atajiyaje inyuma ya Muhozi haje nakonyumwegiye cya Muhozi maze kumujyana mu mashuri ya gisirikare aba majoro ubu ngubu ndumva ashobora kuba ari koloneli amushyira mu bintu by'indege yo kurwana mu ndege za gisirikare none ubu akaba ari we ushinzwe umutekano wa Perezida Museveni ubwo rero turibaza yuko ndetse ababirebye babikora isesengura baravuga bati uyu mwana nubwo kiriya gisirikare koko ya mahugurwa ashobora kuba yarayahuburijwemo yarayahubutsemo umugani wa uriya mukino twumvise cyangwa se iriya publicite ariko mu by'ukuri ibyo ku banyarwanda ntacyo bizababwira Kagame nabishaka nazavuga ati n'ubundi nkuko afata n'ibindi byemezo azavuga ati umwana wanjye muhaye akazi akanaka noneho ninde uzagira ucyavuga cyangwa se ninde uzabyanga ntawe azamuha iyo mirimo noneho abanyarwanda babiha umugisha kuko ntashwa n'ubundi bazaba bafite ibyo rero reka tubitege amaso Museveni yarabikoze mu Bugande birakora none n'uyu munsi Kagame nawe ari harashaka kubiproposa niyo mpamvu ubona bisigaye byandikwa kenshi batashaka gutaka uriya mwana kugira ngo ejo na ejo naza mu butegetsi ntibizakanga abantu murabe maso rero uzabibona azavuga ati twabyumviye kwitahuka maze tuzarebe igikurikiye ariko mu by'ukuri ntabwo ari bihire ahangaha ni ikikwereka nyine aho ingoma za Kagame ingoma ya Kagame igeze kandi n'umugambi adufitiye nk'abanyarwanda ari ukutubohoza ubuziraherezo reka nongere mfate ikiruhuko cy'akanya gatoya maze twongere tuze kugaruka tuganire kuri kiriya kintu cya interview yahaye The Independent unaho mukanye murakoze
papa yo waramujyanye we waramujyanye
sinde kwanda wa mwana we
waramujyanye waramujyanye bitamo bamujyanye
ngize ngo biki bitamo wuhe ibandi bamujyanye
wa muhungu bitamo kwa nyiramana abantu bambaye imyenda y'igisirikare bamusanze mu isoko bamwuriza imodoka we n'abandi bahungu bari bari kumwe ntabwo tuzababajyanye
Ibaba wendagira nti bitama sene bamujyanye ku ntambara muri Congo nyiramana noneho arazibandwa zerekeza be bakobwa bakowe abayuwande ariko kara ko nyine yarasigaranye se yaguye Congo bakobwa babiri bagwa Congo na mushiki wabo agwa Congo none nayo bagiye kumubakurikiza ababyeyi bongereza karaga ari benshi ariko saka nyiramana
ariko si ibintu ndabikikana uyu mwana w'imyaka 12 bagiye kumugabiza amasasu koko
uriya se ntiwasanga ariyo ndake bazahajyamo Kagame yavugaga ejo bundi ku isabukuru y'imyaka 25 FPR imaze ishinzwe
njye nari nzi ko ari wowe uzajya mu ndake siko yavuze se yize avuga ko ari wabitama uzajyana mu ndake uriya se nacyo mura cyo zamuhereza
ariko Kabebe nawe urasetsa mwana wanjye cyo muruse ko ajya mu ndege ajya mu ndake Ese umuntu Kagame yumva ko abana bacu n'abarabana kuri we abana n'icyomoro n'abashiki be
reka nze ndebe ushaka kwinjira muntabare we muntabare ndimo ndahunga mbonye pandagari irimo kuzenguruka kandi bambwiye ko irimo gushaka abo kujyanwa muri Congo waba wowe wese aramupakira nta kubaza ujya kujya ku isoko si ibyo gukinishwa urabara ari uko utashye
ariko uzi n'ibindi iyo mama Kabebe yamaze kuvuga ni ukuri ko uzi ko Kagame afata abana bacu nk'abihene cyangwa intama barya kuri noheli cyangwa ku bunani
ese mwamenye bitamo kwa nyiramana nawe ko bamwurije pandagari bamusanze mu nzira ava ku isoko
twabyumvise mama shenge nibyo usanze Kabebe atubwira ariko papa Kabebe ntiwashaka wongera ubisubiremo mugiye kuri noheli n'ubunani Paulo Kagame na Jeannette we basaba bicanye n'urubyaro rwabo baseka bishimye nyiramana zaba yigunze abunze imitima hirya no hino atekereza ukuntu bita amabunze mu mashyamba yo muri Congo kandi atazi niba azagaruka
agashya rero nge nari natumiye kubona na Perezida Kagame nyuma y'umushyikirano aje kuganira n'urubyiruko ariko yavugaga ntagire umwumva ukabona yategereje amashyi agaheba akongera akisubiramo amashyi akanga akabura pe bwa mbere nabonye Kagame ataha nta mashyi ibonye kandi ari byo yiteze buri gihe cyose afashe ijambo
mugabo wa mama se amashyi arimo ni iki bazaba ari kumwe n'abana be mu gihe mwene nyiramana n'abandi benshi bazaba batikiye mu mashyamba ya Congo akabarwanya inyungu ze bati hanyuma si njye numva amatwi nshyira ko uwo muhungu yikoreje mu isi rya gisirikare iyo za Amerika agahita arihukamo bavuga ngo ese ubundi arajya gusinyira urupfu arwanira bwihihe ko abakwiriye inyungu z'agatsiko batabuze
nyamara muti ni umwe ni uko abantu bose bahaguruka bakagana ihuriro nyarwanda nk'uko abandi benshi bamaze kuryitabira umva kuva maze kurambura amaso nkareba ibibera muri iki gihugu guhera uyu munsi nanjye nemeje kugana ihuriro nyarwanda maze nifatanya n'abandi banyarwanda mu rugamba rwo kwikiza ubutegetsi bangamye inyungu z'abanyarwanda
Moïse, Maître John. Moi, n'aime
ubu nubu noneho ukibaza FPL twege tuzi amafaranga yakuye hehe yo gutangira capital capital yayo yavuye hehe cyangwa se ayo matike y'indege abo bantu bajyaga gukora kugura amatike y'indege cyangwa se bajyaga mu mahanga bategereje ko FPL yunguka bakamenye ko yungutse kugira ngo babone gutangira kugura ayo matike ubwo se business zose ziba zivuze ko uyu ikoze byanze bikunze ugomba kunguka nta gihombo kibamo maze ku buryo wahita uvuga uti business iratangiye mutangiye mugura amatike ibyo rero mwege murabizi ntago washora imari ngo aho kanya uvuge ngo impamvu yatumye ntangira gukora business kwari ukugira ngo tuzajye tubona uburyo bwo kugura amatike ahubwo icyo leta yakora ishyiraho uburyo bwo kubona za revenue ariko ntabwo noneho ishyaka nka FPL ari ryo rigomba kuvangoriza yarishyirira abantu amatike y'indege nk'ishyaka ntabwo ariko bigenda iyo myenda bariho bafata uyu munsi niyo bagombye kuba barafashe icyo gihe bavuga bati dore igihugu cyacu kuko tugisanze niba koko ayo mafaranga bari barayibye uretse ko menshi ari nayo yayibye bati barangiza bakavuga bakayisaba amafaranga bagasaba imyenda ahandi koko bati dore igihugu cyacu dusanze cyarasahuwe nta mafaranga yari akirimo maze mudufashe ibihugu byose byaje gukora za apology byari kubafasha bikabaha amafaranga kandi byarayabahaye ubwo rero icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa ni ibinyoma bisanzwe bya Perezida Kagame Paul bazivamo bose biriya bintu ntaho bihuriye n'ukuri kuko ntabwo wajya gukora business nurangiza uvuge ngo urahita wunguka cyangwa se ngo umenye byanze bikunze yuko uzunguka ibyo rero ntabwo twabyemera ntazajya beshya abandi yazajya beshya abantu yenda badafite umugani baravuga kera ngo uzabeshya abahinde ngo nibatagira ambasade mu Rwanda ikindi cya kabiri yavuze muri interview baramubajije ati se kuki mutinya musa naho mutinya ikintu kijyanye no kuvuga yuko mukora business ntiyahishe cyakora yaravuze ati yenda uko bishoboka mu ijambo ry'icyongereza yaravuze ati bishobora kuba ari kubera international pressure abantu babitinya ariko niba utinya koko ukora ikintu ukagikora wumva kitakuri ku mutima ndetse ufite n'isoni zo kukivuga icyo kintu ntabwo ari cyiza ubu rero kumva ko batinya bakavuga bakanga kubyerekana yuko bakora ubucuruzi cyangwa se bakabuvuga beti yitwa nta yitwa FPL ndetse babyemeye gake muri iyi minsi nibwo batangiye kubivuga kubera ko abona ko byagiye hanze batazongera kubisobanura kandi nabyo ihuriro nyarwanda ryagizemo uruhare rukomeye cyane kugira ngo berekane imitungo ya FPL aho afite amazu yanditswe kuri ambasade zikoreramo kandi amazu ya FPL babikodesha ndetse n'amadege n'ibindi byose turi buze kugarukaho mu kanya ibyo bintu rero bituma bavuga batahare kuba bishyira hanze ariko mu buryo bw'ikinyabupfura batangira kwivamo bavuga ko ibyo nta kibazo ndetse ko batari bakwiye kugira isoni zo kubivuga ko nta kibazo ndetse gihari noneho bamubaza impamvu ki FPL yabaye ishyaka rimwe rukumbi rikomeye kuruta amashyaka yose ndetse ubona ko ahantu hose ugera FPL mu Rwanda ariyo bazi ariyo bavuga cyane Perezida Kagame ntiyaje yarabashubije ati iki nicyo kintu ngiye ku giti cyanjye ntagomba no gusabira imbabazi ndetse ntagunumva nta n'impamvu yo kugira ngo tubina bitindeho cyangwa se twange kuvuga yuko kuko dukomeye ati kuko impamvu twashakaga yuko umugambi nuko twagiye gomba kugira ishyaka rikomeye ndetse rikomeye cyane ku buryo ntabwo numva ko icyo kintu twadukwiye no kugisabira imbabazi ariko mu by'ukuri ntabwo mu bantu bose bariho bateze amatwi radiyo muri uyu mwanya nzi ko nta muntu utarigeze kumva uburyo FPL yakomeje kugivuga ngo mu Rwanda ngo hari ishyaka rimwe rukumbi ishyaka ryamize ayandi MLND ritoriwe 100% ibyo rero nta tandukaniro n'ibyo dufite uyu munsi rya FPL ariko noneho kugira ngo yihandagaze ajye kumugaragara avuga ati ibyo ntabwo nabisabira imbabazi kuba FPL yaramize utundi dushyaka twose ibyo ni akazi kabo yewe ndumva aricyo twari tugendereye ubwo naho nabwo mwebwe mwakwibera mwakwikorera analysis zanyu ariko Kagame we yavuze ko ibyo ntacyo bitwaye mu by'ukuri kugira ishyaka rikomeye ntacyo bitwaye ariko kugira ishyaka ry'ibitekerezo abanyarwanda bose bagira ibitekerezo bimwe ibyo nabyo kandi ntabwo ari byo nayo demokarasi tuvuga ntabwo ari nayo twifuza ubwo yamubajije ibijyanye n'ama parti yandi arimo za PSD n'andi yose avuga yuko bagiye baha imyanya ko bashatse demokrasi ku buryo ishyaka ryatsinze amatora ridashobora gutwara imyanya 50 irenze 50% kwijana muri ministere nako muri guverinema ariko tuzi uburyo bakora ibyemezo ibyo nibyo kugira ngo bereke amahanga ikintu rero cyatangaje kandi mbere yuko nsoza nsigaje umwanya utari munini cyane ariko ndagira ngo ahantu numvise uburyarya cyangwa se mu ijambo ry'icyongereza hypocrisy ikomeye cyane n'ahantu bamubajije bati FPR yashoboye ite kugira ngo ivane mbese ye kubangikanya imirimo yayo n'iya guverinema kuko FPR niyoboye niyo iri ku butegetsi kugira ngo ikore business kandi ishoboye gutandukanya iyo mirimo yayo n'iya guverinema mwabishoboye mute ntiyavuze ko byabananiye Perezida Kagame yaramubwiye ati ahangaha twagerageje kubavana mu buryo bwo gupiganira amasoko mu buryo bushoboka bwose icyo kintu nicyo twirinze kugira ngo FPR kuzajya ipiganira amasoko ibyo ni ukuri ntabwo ari ukuri koko n'ubunyi ibinyoma bikomeye cyane ni ibinyoma byiyambaye ubusa nk'uko abanyarwanda bivuga amasoko apiganirwa n'andi atari FPR ni bande bubaka atari amakaro yo ku muhanda ni bande bubaka amatara yo ku muhanda ni bande basana imyubakire yari yose ni bande batanga ndeke ndetse reka tube kugenda kure cyane indege za FPR zimwe zararanze kuri inshuti Manase n'abitwa ba Nyirubutama ko izo ndege ni za FPR irazikodesha bwite cyayo maze ibyo bintu Tito yarabyemeye ndetse n'abandi benshi bavuze ko nta kibazo ari ukubera ko umukandida wayo nyine bamuguriye indege nziza bafite indege bagomba gukodesha kubera ko mu Rwanda badafite ubushobozi bwo kubona izindi ndege noneho bavuga ko ariyo mpamvu bamukodesha indege za FPR ariko mu by'ukuri ikibazo ni uko hari abantu benshi mu Rwanda bashobora kwemera ariya amasoko ariko ntibahabwa ayo mahirwe kugira ngo bayakora ikindi Inyange ya sosiyete yitwa Inyange ijyana amazi ikageza ubwo yayikorera no muri Sudani no muri bigo bya leta ibyo bintu wavuga ute yuko wirinze gupigana imamodoka yazanaga no mu witwa gahatari se koko ari usiga kuri bucuruzi bwose ubwo koko agurisha leta amamodoka bavuga ko iyo modoka yari yahatari cyangwa yari FPR ibyo bintu rero ni uburyarya bukomeye cyane bukomeye rwose ntabwo tugomba kureka ibintu nk'ibi ngibi ngo tunanirwe kubyandika tunabivuge ndetse tubyamagane ariko ahangaha ni handi twavugaga ko Kagame yibaza yuko abantu b'abanyarwanda babwira ari abantu hari batanasoma cyangwa se batazi batibuka n'ibyo yaravuze nejo ariko mu by'ukuri ibi byari ibintu yavugiye kuri ikinyamakuru cye iyi interview ni ndende cyane ariko aho bamaje iby'ubucuruzi ibyo basobanuriye n'ibyo mu nshamake yababwiye namwe muri yumvira yuko ibintu koko ari ibintu bijyanye no kuyobya uburari ariko ukibaza uti se niyo mpamvu yagiye kucyohereza mu mahanga akaba yakivugira reka nze mbere yuko dusoza hari umuntu ushaka kugira icyo yavuga ariko mbere yuko yenda muha ijambo mwashoboye yenda ko mwarakurikiranye akana naherukirizaho mwakurikiranye inkuru yavuga ko hari abajura bibye amafaranga ndetse yajyaga kuri banki muri Congo bayijyana mu Rwanda bataba abantu barafashwe ibinyamakuru bimaze iminsi bivuga biti muduha abo bantu muduhe ndetse Congo yarabasabye nta makuru dufite yuko babohereje ariko amakuru dufite ni uko abanyamakuru bari mu Rwanda bagerageje gusaba yuko babona amafoto y'abo bantu ndetse bakabamenya n'ama identite yabo ibyo bintu u Rwanda ntirwashoboye kubiyemerera abo banyamakuru twavuganye ubu turacyategereje ariko ubona byo nibaramuka bakomeje kunangira ntibwo bibe ntituzabura kwibaza yuko yenda ari ya maco ya FPR yo kugira ngo bajirishe bavuge bati twege turi beza dufata abajura ariko mu by'ukuri yenda aribo banayibye cyangwa banabeshye ubwo ndaza kubasezeraho mu kanya ariko ndagira ngo abantu bakomeje gusaba ijambo ne kubagendana nongere mpe ijambo yo reka yenda mpere kuri ya nubwo mbona yagarutse wari wabuze ubwo twamuhaga umwanya nimero 8496 niba unyumva ijambo ni ryawe hari icyo ushaka kutubwira ndumva bishoboka yuko iyi telefone ye yagize ikibazo cyangwa se ikaba yashasabye ijambo atarishaka reka noneho duhe ijambo 55 iherukana 55 niba unyumva hari icyo ushaka kuvuga ku byo twavuze kuri uyu munsi mbere yuko dusoza uragira ijambo rya nyuma kuko amasaha twari dufite ariho aregereza niba unyumva ijambo ni ryawe 6 6 6 5
Komera Jean Paul ni Félicien
Komera Félicien uraho
Komera cyane mbere na mbere mbanje kubasuhuza kandi mbifuriza umwaka mwiza uyu mwaka tugiye gutangira
namwe namwe kandi
okay kandi nongeye gushimira abanyamakuru barabitahuka ubwitange n'ubushobozi mukomeze kwigomwa imirimo yanyu kugira ngo mwereke abanyarwanda ubwitange no gukunda igihugu cyanyu kuko ibyo mukora na Perezida Kagame n'abambari be bagombye kubona kubafata nk'abantu b'abajyanama kuko iyo ubona ibintu bitagenda neza ukabinenga rwose uburyo umuntu unenga ibintu bitagenda neza ntabwo wagombye kuba umunyagitugu ngo wumve ko uwo muntu ari umwanzi wawe ahubwo uwo muntu yagombye kuba umujyanama icyo nshaka kuvuga cyane wavuze ibintu bitandukanye ndavuga ku bintu bibiri ku kintu cyerekeranye na za telefone mu Rwanda kwandikisha ziriya nomero za PC ya telefoni muri kiriya gihugu cy'u Rwanda mvuge no ku kibazo cya FPR n'imitungo ntabwo nibanda ku mizimba mu magambo ndabivuga mu magambo avunaguye
oya nta kibazo na nkuko nabivuze ushobora kuba ari wowe uri bugire ijambo rya nyuma kuko amasaha yacu aregeza ariko ufite umwanya wo kuba ntabwo tukujyana na rwose nawe wagize umwanya ngire nanjye mbonera umwanya wo gushimira yenda yuko wakomeje gutanga ibitekerezo byawe kandi ibitekerezo byawe nibyo bituma radio itahuka nayo ishobora kugeza ku bandi bantu bayumva gahunda imigabo n'imigambi y'abanyarwanda bashaka kugeraho ndetse n'ibyo bintu ntabwo twaba abantu bamwe gusa ariko ijwi ryawe rifite agaciro gakomeye cyane nibyo bitekerezo byawe niyo mpamvu tudashaka kugira ngo tukujyane ijambo kandi koko kugira ngo utange wiyemeze uvuge uti yewe nzakurikira radio ndetse niba mfite ikintu nakungura abantu batwumva ndaye nkibagezaho ntazahisha ntazagumana ibintu kandi byagombye kugeraho bifashe ijambo ni ryawe kandi ufite umwanya wose uhagije udusobanurire uduhe ibitekerezo byawe na analysis cyangwa se sengura wowe ufite kubyo twavuze nta kibazo
okay murakoze cyane cyane ku kintu kerekeranye no kumviriza telefoni muri kiriya gihugu cy'iwacu biriya nagahuma munwa yerekana ubwoba leta ya FPR na Perezida Kagame bafite kuko aho leta ye igeze arikanga abaturage yakomeje kubakorera ibintu bibi agenda abeshya amahanga abeshya n'abatari abanyarwanda ko abanyarwanda bihagije mu biribwa abanyarwanda bafite ubushobozi buhagije kandi atari byo abanyarwanda nabo rero kubera ko bafite telefoni bagerageza kugirana communication aho batuyemo babihinduye ngo imirenge nge ntago mbizi muri za segiteri na za serira ahantu hatandukanye biriya ni ukubashyiraho iterabwoba kugira ngo kuko areba agasanga igihe cyegereje ko bashobora kugirana communication bakisuganya bakagira ahantu bahurira bakanga ibintu bibi bibakorerwa bakagira ngo rero babatera ubwoba kuzaramuka avugiye kuri telefoni bazajya bazi uwo ari we bazajya bashobora gushaka igihe icyo ari cyo cyose biriya leta y'igitugu buri gihe ni nabyo madamu Ingabire yayifuza kigera mu Rwanda avuga ati leta y'igitugu nta kuntu na leta burya kugira ngo ushyire abaturage h'igitugu ni ukubera ubwoba uba ufite kubera ko ibintu uba ukora batari byiza kandi utizeye abo bantu ukorera ibyo bintu ko batazagira ngo baguhindukiranye ikintu rero njye mbona ku giti cyanjye abanyarwanda nababwira ko bitagombye kubatera ubwoba kuko ngo abahinzi bajya imigambi n'inyoni z'igindi ni uko bagombye guhagurukira rimwe ibintu bibakorerwa mu cyongereza baravuga ngo inafi zinafi baba batarabonye barasibye twagombye gufatikanya baba bari hanze baba bari imbere mu gihugu ibi bintu tugahaguruka tukabirwanya kuko ntago umuntu yakurenganya imyaka 17 18 igiye kugera kuri 20 FPR ikomeza kurenganya abanyarwanda ndareba twagombye guhagurukira rimwe ibi bintu tukabirwanya iyo leta akajyaho leta ikorera abaturage ikorera inyungu z'igihugu biranatangaje umbabare Jean Paul Kwizimba iyo mubona nka biri ya hari amagambo bavuze mu bintu byerekeranye no mu Bushinwa bajya kwafashanyo mu gihugu cy'u Rwanda nta muntu n'umwe ushobora guhaguruka ngo abaze Perezida Kagame cyangwa n'undi bafatanyije ati izi mfashanyo zageraga ku bantu 11 zahagaritswe kubera iki uwo muntu watumye izo mfashanyo zatangwaga zihagarikwa iyi ntambara abanyarwanda barimo gukora muri kara karere ni intambara ifite iyi nyungu ku banyarwanda ni ibintu bibabaje rero ikindi navuze ku kibazo cya FPR yagize imitungo ihanitse nta muntu n'umwe utabizi kuko igera no mu gihugu bageze mu FPR yafashe igihugu isanga hari harimo ibikorwa nubwo yenda batavuga ko byari bigeze mu iterambere nk'iryo bageze mu muri iki gihe imitungo yose yose yari iri mu Rwanda FPR yarayifashe irayikubira yaba ibintu by'abantu yaba imfashanyo zagiye ziva mu mahanga hirya no hino si impamya ko yego birababaje yenda hari ikintu byamariraga abaturage gatoya n'izi mfashanyo zavaga hirya no hino nzi ko inyinshi amafaranga menshi yagiraga mu gihugu yajyaga mu mifuka y'abantu bamwe yenda bakagira ibintu bya nyirazereshwa bakubaka umuhanda bakazamura amataje mu mujyi Kigali ariko abaturage nta kintu na kimwe bibamariye ahubwo ni byongerera FPR kugira ngo igire ingufu zo gukomeza gukandanyiza abaturage no kugira ngo ikomeze gukurikirana n'abandi bari hanze ikomeza gushaka mbese igitugu cya leta y'i Kigali ntabwo ari igitugu kiri imbere mu Rwanda gusa ahubwo kiri no hanze y'igihugu cy'u Rwanda iterabwoba riri imbere mu gihugu bakarijyana no hanze y'u Rwanda mu bihugu byo kwisohoze gutera ubwoba abanyarwanda nge ku ruhande rwanjye ikintu nabona nakangurira na bagenzi banjye abanyarwanda nuko twese twagombye gusubiza ijisho hari inyuma iriya leta tukayirwanya twivuye inyuma iriya leta ikavaho asigaye abanyarwanda bagashaka ukuntu bishyiriraho ubuyobozi bugomba kubarengera n'undi uzazagazana amatwara nka ya FPR cyangwa amatwara nka ya MLND uretse ko ibi birutana abanyarwanda bakamenya ko bafite uburenganzira umunsi uwo ari wese wo kuvuga bati hagarara turashaka undi muntu ushobora kutuyobora ndabona ari cyo kintu gishoboka nabwira abanyarwanda rwose ko bagomba gushyira ubwoba kandi bamaze kubushira hari bagenzi bacu dukunda kuvugana mu Rwanda baratinyuka bakavuga abantu bo mu Rwanda nuko batari bayagira imbaraga ngo babone umurideri ubabwira ati nyamuneka nimwange ikibi ariko nzi neza ko umusanzu intuzi inta ibwose inzira iri kugenda yerekeza mu buryo igiye ni iki ngiki nuko tugomba kubashyigikira rwose butegetsi tukaburwanya murakoze
urakoze cyane kandi ndagushimiye ikintu uvuze cyangwa se Felicien Mukanya atubwiye kijyanye n'uko abantu bose bagomba guhaguruka bakarwanya ubutegetsi nibyo koko igihe cyararenze igihe kirageze nako cyararenze ariko mu by'ukuri ubutaha bwo tuzagaruka yenda tuzabasha kumvikana tuvuge tuti turebe inzira uburyo ibyo bintu bishobora gukorwamo mbese n'ukubirwa no kuburwanya mu buhe buryo tuzakora iki kugira ngo bishoboke kuko ko kurasanga ibintu duhoramo ari imigambi noneho guhaguruka ngo kandi koko abanyarwanda babaye byarananiranye ariko mu by'ukuri nuko dukwiriye gushaka inzira ishoboka nubwo twahangaha turi mu mahanga hari n'ibintu tugomba gukora hari nko kugira ngo twebwe aho kugira ngo tuzaje tuvuga ngo mu Rwanda bahavuzwe iki handitswe iki aho ubwacu akari twebwe tuba tumakinga news cyangwa se twebwe dukora amakuru ayo kwege tumi Kagame asigara areba akavuga ati bariya noneho bateye intambwe iyi nabyo bikamwereka yuko igiheke kiriho kirangira mu by'ukuri nkuko nababwiye tuba dufite igihe runaka turibuze kumara kuri radio kandi nkabambona igihe cyacu kirangiye mumbabarire abantu bashakaga gutanga ibitekerezo kuko igihe cyacu gisigaje umwanya utari munini cyane kandi tugomba gufunga radio nkuko bisanzwe none ngo tuzagerageza muzongere muhurire kuri radio yacu yenda ejo cyangwa se mu cyumweru gitaha kuko akenshi tumaze no kujyana n'abantu nakomeje guhamagara ngasanga yenda banakanze bibeshye ugasanga rero umwanya dufite yenda tutabakoresha ngube uhagije ubwo nagira ngo mbasezereho mbifurize ijoro ryiza ndetse n'umwaka mushya muhire maze tuzongeye duhurire kuri radio yacu nk'uko bisanzwe mugire ijoro ryiza
hey ma papa mama ihuriro
nande muko
oya ndavuga ihuriro nyarwanda INC ihuriro ry'abahutu abatutsi n'abatwa ntago murashyigikira ihuriro ninjiye mu ihuriro muzi ko rimwe musigaye gusa
ndi mama kabibi niwe wari usigaye sinakubwiye na kabibi yaragusize
ariko papa kabibi ntuzi ko kuva cya kiganiro giheruka guhita kuri radiyo itahuka nahise nkubwira ko nanjye nayo utavugisha ukuri
ihuriro RNC
ihuriro nyarwanda RNC
banyarwanda
namwe banyarwanda kazi
mugane ihuriro nyarwanda RNC
muhaguruke
mufatanye n'abandi banyarwanda bihaye intego yo guharanira ko u Rwanda ruba igihugu kigendera ku mategeko kandi kiganjemo demokarasi n'amajyambere
umutekano no kwishyura ukizana by'abaturage ubutabera n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu
kirangwa no gusaranganya umutungo bidashingiye ku moko cyangwa izindi mpamvu z'uburyamirane.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.